Do get daggly go, blip blap doodle lip.